Studio 8 Halaji Malifu. Do Studio 8 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde aljumare jena lewru juin lando junno balde mede moddina battane mede milen tawale maison de la presse bomoko don jottinono do kabaruji di Umar Weygal kanko noddete de gagni kanto won to boggi jambe to. Nayri bangal tiidude asansiji dum wonde matelle sa halleddi kanyelle wuddeddi dum latik sababu dum soyoga golle jan gonde taraton lambe ko litti wiide be tinno be ngattano dum hakkille wattu jonoobe faande be tinno munyute ko nayri bangal aitaade goriyaji do bomo ko do dum fuddiile linego e go lewru me jabbi non do ko ni faana mud faabe lono be kan yaafinirde non diameje kammude kan jabbirate en jaran nokku noddete do kuccala ko yaata yimbe no golloobe li journaliste yaw kanyo ko nande muudu noga yam kanyo gonde faminede wattu jonno no kan wadde to emission ngaji fa chakko bonana ji ngatti be fiode roobe be wuri le nokku le kewde le leede be gonde watton o do botu di wonno sembe kabaruji dum jogi no do betande bi bismillah modon e helate tidu gol cuggo asansiji dum wonte matete wattu jonno yoga en nokkule le leedi meedindi litre ko wonno sottede bout temdre chapande jeegom do yefa bout temetete wattu jonno nokkule goddu dum wonde sottede bout temet nay nobe kolitir wiide fu fota nokkuno dirte dire kanya fa garda burem ansugo kanya gaw hono wuri Ousmane Niali Boudi
Alle e region gawo hono burem e ansongo ayotade gallure gawonde himbe hewbe darni mobilaji mubben e modungaji mubben sabe kabaru mudon dunun go sedi wid Abdul Karim Samba warjo jeunesse gawo
Chotob isansi ben ana wa mobdote isansi fa jamaade tampa ceggal modum be yaltan be cottira dum cogutido temed nay yaade temed jeegon fe goto wana e dogunde ne gennini hannen sabi wala homa fon jom bobde sodde isansi litre goto e o cogu
dire le region tumbutu kulangoji anangodi do goleji gese sabe fandugol e tidugol isansi moto pompe ngaji jarnirde di gese kanyandu cili gollude dum ko mimsi sumele buri sango julaji modo goto gondo dire
vraiment nous sommes en
train de gonga me tampi sanne sabe titalla isansio mere tetrala mo tinno fi adabiriji yalla mere heba isansi men nafitro son wala dun wala funa hebe wadde dema hikka
gollide humune de hokkude kabaruji mangal paten direction de l'information et des relations publiques des armées gondini o kabaru e wi colonel major Suleiman Dambele directeur dirpa de dabre pamama yalla gube terrorist en de ana donko no pofira
mangal pade leedi mallin wongo fi ko dabiri uddi nukkuti isansi fu ciottete yalla pati himbe lonbe hite ben an hokke isansi do yo dabiri fiado to mangal pade leedi dum watti tanno sedan dum ran timma
shayira
dirpa holti wi de le lewru avril jabbe no dum essence ji kewdi ko buri hewde mubben fuk an yano hokke wede ko be jogi de kaborde de woni ko larme mali nangi
dido kabaru ji fan wahe beddo bema me ande to do page facebook e compte twitter si jotamani examen ga no dirte def di holi tawede fuddi kenya le leedi meddindi kanko soggal ko kala may go tamale suudu ecole nokko no dirte kala ban kura le ndudo suudu ecole be kolitiri centre ga jeegom goni muudo ko yaata sal ngaydu chapande joy e nay no biriten kanya ngon le ndudo suudu ecole do foti sukabe ko yaata ujnere temede jeegom kanya ngon de watto goldo imogol hon wori Ousmane Niali Boudi
wiita gol yode mali e bamarankore woni ko golleji di puddere nde yambere wadi le centre 1 groupe scolaire kala bankura horeji o centre adama bagayoko tindini wida dabereji fu piyama yala di imongoji ana ngadano mojiri
on a pris déjà dabere lobbi fu piyama le nukkutumi imotodo me woni musule 1 fe goto mabbe me jabe nadde telephone le di classeji sukabe ndu fu jibaaji mo en e sakkiji mo en fu jewitama fe goto tawra ka telephone le centre tanto mi won ton studi classe jene ko yata sukabe l'école temet dino chefandi jeegon imoto woninga sukabe robe temdere debe go musilen ko yata sappo jetton wonko hebta igolli
maintenant 18 survivants
imogol arandewol yo redaction sizenga jetati wondi be dokka tiagal ko be jalti dun imotobe yo gabe quality wid ana koli ko e mubben e ko gadi dun
sizenga jidi tide fe sedam min kemi wadi ko wami jati mi chubikin sizedi bon wadi min dun du ana jantano de goledi me hani wadde le watti vacances o sije welkan sanne mi wadi sije mo muymi me hebe tide la fu hen mede do hebde jabe ji lobbi mede andi gene jabe jalti homo fu andan gollal go wadi
mi tintinde wiide imotobe ana bado hujinaaji temmetaton e chapande joyon feccabe hakkunde santruuji hujinaaji didi e temedere e jago kaybo bebedu ana buri hujinaaji noga e jeddon
wattu joni jaaram motti suudu baba be kollitiwde kawtal didobol ko yowi dow wattu joni kambe sukabe jokkolbe humnibe kabaru dinaaji be don wadi to mottito don timmi le go lewru juin du le ngaldo kawtal baldidi be do sukabe on gonde halde ton kabaru jam e deejer le odo nokku hono wori Ousmane Niali Boudi
hono dina wa natra de sabe wadda kawre hakune jan leen din ibn hajjila ju hollitaade to hajabe chrétien kan aslam en jodi bele rezongaji motti kan en banyangara le o joda hal hakumbe dinan kobe abbe michel kasungi goto jodde genni kuru o holliti wi ana sirte hannen wi wolle wonen leedi malnen wana dina sabe bindum
minen sukabe alsilama en e chrétien en mingadi o batu sallam don dokkundira hakileji no leedi ni sottorto abada alsilama yidai habu alsilama naranti minde habu narata beedude
futne faga atay sega futne wuli
dina aslamaku yo dina dien e deejere dum go hollidi kango isaka togula goto e wajotodo jodi do genni mutti futtido o batu
les hommes on wuli
himbe ndari ciudade tiagal dinaaji di salla e be ngadda habo e torale leedi mendi an haani dinan kobe immo lawlo salla e be biya pati wana minen goni ngado be de habuji
les acteurs de cette guerre
o joda hala lallamatu walla noddirtene sahel peace initiative fana mudun yo wajjude dien e deejere hakkune dinan komen dum go mamadou komina hebni sijo tamani juude mutti
on pammi yudun kanko sita sidibe o kanye Houssene Cissé hollitindi wiide wattu joni en gardan do bomako do be bi ko nayri bangal aitade goriyaji di dum fuddi ilale lewru me jabbe non do le majju fab joto yelono gallure de han labirde ciagal mudu dubbe jafina non diam meje kammude kan jabbirade le gallure de hono wori Ousmane Niali Boudi
do bamako do le wattu ciaketi di rewbe worbe wattube sayaji oli ananjie en pisa laawi mawdi e boli capitangal yawbe do laawi di jetti o imadara laabingol e nokkuje
tabulo kay parce que ambe dumni
dum golle lobbo non sokko minen ciottobe dane laawi sobe mbuti e dum walla min sande sokko ma wari tolla imoto kaka ana waawi samminde gombe do laawi di dum golle lobbo non saabi mali ana tunnino wakkati goto so yimbe puddi labbinde leedi di sami wara
lerate faka jo
seku ba traware won directeur voari dulla wiide ngallure bamako de nokkuji mon kewd ana tunni sanne le o wakkati e wi makko don yo immadara idabo labinde fudodo noga e go o lewru me yabbe nondo
anyar jatemne anga gudoro
min puddiri golleji omtude njarendiji do laawi mawde joy gondi bamako do min puddi golleji wuture dun seeda seeda min jarata min puddi golleji dido bo omtugol njarendiji noga e go o lewru me bettido
madde se kon kudai kudai barade
o gorkojo noddirte do traware be divide di leji labingol ana godani commune ngaji bamako difu
wattu jonen jaran nokku no dirte do kuccalabe kollitido ko yata yimbe le nogo yon gollobe le radioji kanya ko nande mudan kanya gonde faminede ko nayri bangal hono emission ngaydi kani waddi yellan cakko torraji ngattede fewde robe kanya ko nande mudum be do yimbe le iwri le lamu sigasu fanjoto da bugun kanya kuccal wobbe du iwri le ngallure bamako de wontube waddi dido imed radio fedde ONG de no dirte radio rural international de do jande wadan ton yontere
Studio Tamani projet mo fondation Irondela do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole
yotre men no dirten zoom sirnde dum woni halaydi kalten wakkati fu do di en garan halde hono kambe ngadobe defbe en kalono kabaru kambe be joni woni arane muden wadde def kanye mbonobe wadde be du wadantata hakkilaji muden en immi wadda tan ko wadi fu hakkilaji muden an jotti sita sidibe
lingane imagol leddi centre ngaji ana wa sendude sukabe wobe wadde gol imagol kanyebe wa wadde gol imagol ananda fu joga antun noddirtebe bleu hone lala en suni arfa gol imagol yettigen be jabata fet anade kasin ngenna nyalane imagol mo be imoto giddi bete lay be yotton nukutube imoto taw hone fu fudaka tofon atama joga mebbe ana jogi direyum en ana wiito bindim en fa handen fandene sujet ngaji mebbe fuddede be jabata fe wadde gajata de nyalane watti fu sujet ngaji uddatama le classique mebbe di joga mebbe fu ton wadde du'a yo Allah wallan sobe tilike e di sizi ngaji yalti yasin yoga mebbe ayi ana lamdo gidrabu en e bintu hono maturdal lamdi wadada hande betede minke ni jabirimi na wala non watte yala hakkil makko heba jotto ciegal mudun hono wobe wadde ngol imagol be ana noddire e bamoron kore gonkoro hono yime boybe hen sanne haaji mebbe fu wala e jabi heba tededi sedu du won kile mudun nay ana wada ngol imagol berde makko tayta fey soni sizi ngaji hokkama o heppata o yaltan watte mo muuyi so yalti du o jotta ko milo hono kulle do winni o yahan bangi gidra makko bede gaajo bede janta hono de sizi ngaji wartere wada ciagandi don gongano neddo an sugulle sanne watte fu sana wonde wadde imagol ga ana tewtere be sugabe imotobe tinnodo watta hakkile patibe hewtna hori mabbe titallaaji le ngol imagol mede do Allah hokkibe fu jaabiji lobbi e ngol imagol def
amen ya rabbi kanyum waawi do ngatte haddude beta hande do dido kabaruji min juuti on sene hedaade heju jamel so ngabbi do beme amme ande to do ba hebu dido kabaruji fu so ngadi www.residio.org no noddi numero amen via mo mere mere 37321 on jogi be telefon ngay de ecran ngay de do on baay tawre to application mo sidio tamani kitino don to kabaruji de wakkati de jiddon fu fande fe no kono andir on do ay ser yotre mere de ana wodi wassalam yewtere meɗen nde waran yo wadde hono yimɓeel wittoɓe jaltoɓe wartude le nokkuule ɗe fedde e OIM kañum watta ɗiɗo immadraji wakkati furno ɓeɗo yimɓeele kani rufitirade ley nokkuule muɗumen le majjundu ɗiɗo immadraji ana gondi e waɗede sidio tamani kañe fa yetto sidio kalangu kañe fa yetto sidio yafa to leydi Burkina Faso to kañe leydi Mali fa leydi Niger kañe gondi e waɗde ɗiɗo immadraji wattu joni Ousmane Niali Bouly hono golle o wurri toon
non en jolaare gartile hitande 2023 hewbe mabbe li region kay iwrata cekoro Samson Kone woni hoore je subir OIM kay o holliti en hono golleji di jarata
me woni hejam amen woni hakkuna kero leedi Burkina leedi e leedi Mauritanie en ko famine amen bibe hebi yimbe yehobe jolal fitnabe milibe wirfitade ya leede mu en wakkata me mati o kabaru me famintini golleme amen lam kay Burkina kobe an hen yimbe Niger an hen yimbe Tchad an hen yimbe Guinée an hen cegane be yimbe yotti don be famini amen mena dum be famini ambassade leede amende hono misale leede Cote d'Ivoire nin so neddo yotti gen ton tan hono mi do yaade jolal be wa entre leede to jeya ga yoga an buube golli di sanne
ngol domugol ana ɓoyna yogaɓe wartuɓe jolari ɓe ley mabɓe ana hen ɓe leydi Laguine Burkina e Cote d'Ivoire tawaɓe ley maison de migrant kay dobɓe wirfitade ley leyɗe mumɓen ley mabɓe ana hen dewlodirɓe jogiɓe ɓinguel gorel guel hiɓɓinayi duuɓi ɗiɗi min gaɗi e bawɗe amen fuu ka wala fuu koɓe jaaɓi haalde saabi OIM hokkayɓe yamirore ɓe kaala fa hanɗo kay ɗo nokku wonɗo yimɓe kollitete hono kani wadde ɓe noddirta centre d'information et d'orientation des travailleurs migrants c'est OIM région o hooreɓe nde gollide kollitivide kamɓe goni hakkunde yawɓe jolaari ɓe e gollide OIM nde Alhassane Yatra animateur CI OIM
mbeɗe faaɓoɓe balleku ɗi balleekuji ana serti sanne mi winna inde meɓɓe tofon ceggal muɗum mi warami suwa dabiriji faaɓaɗe ɓe minen ndu min nelaɓe yotto hoore amen yogaɓe Antoun Kassine misale golloɓe le welle OIM ka e baale yogaji hono INPS hotere direction régional du travail ɓe fof ana faaɓoɓe
sini ɓe mbirfitege ley leyɗe mabɓe OIM ana faaɓo wartuɓe yalana keɓa natta e himɓe ɗum tindini wiide cekoro Samson Kone
yimɓe firɓe wirfitiɓe yettiɗo ko hewmi en fuu laamu kay jeeya biru amen wonɗo to on heeɓi winne inde ɓe yimɓe meɗe faminaɓe nde kutteji jolal yoga meɓɓe ana wadda projet ngaji mumen honko naari banggal ndemanɗi e nandal muɗum ɓe kalnamen jaati hono ɗi golleji ɓe wattano fande meɓɓe yaade jolal ma hono margol dabaji ɗi e nandal muɗum fotere jaagoji ɓe yimɓe fof ana wawi faabrede le golleji ɗiɓe wawi wadde kamɓe pe meɗe jangguinaɓe du le muɗum gollidirare noddirten direction régional de l' agriculture ɓe ana faabroɓe ɗe golleji ndemal e wadde jardin ngaji e nandal muɗum
Gawsou Koulibaly yo ɓimali janoɗo jolari warti caggal ko wirfiti ƴiwrude leydi Algérie OIM faaɓe kemo anna wallama handen dow entreprise makko
fandeɗan yaade jolal noon mi maintenancier informat techno wattine wirfitimine mi kalni hooreɓen wigal gollal miɗe wawi ɗum fattade gollodede réseau ngaji e nandal muɗum yimɓe OIM ɓe hokki kan kalsi jangguini kan leygal gollal gollal fa wodi ciagal mudum mi hebi mi gollidi e neddo goto o naati patron an ko yetti kan sanel gollal amen ciagal o formation timmi mi gollidi kile hewde ciagal mudo fabrican jaati faminta way mu ina hannen entreprise inde dal
on won mo wurtu gurla sisa
e wi walde bibbe mali riba be wartude fabugol ngul o yem wadanta wartube jolaade jogabe yottaki no haniri horebe de gollidi koltiwi de ciagal jangingol jogabe ana jara hedde mabbe yalla ana keba faba moye goddo.